Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda ni kuri FM 104.3, muradukurikira kandi kuri Facebook, kuri radio yacu no kuri site yacu waeshatu radio yacu vewe.com. Ushobora kandi no kutugezaho ibitekerezo mutwandikiye kuri email radio yacu @gmail.com. Ano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabashuhuje mwese mbahe ikaze mu kiganiro muri sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubasuhuza nshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika n'abahikaze mu kiganiro cyanyu muri sanga. Uyu munsi umutumirwa wacu ninde? Yigisha muri kaminuza, akaba n'umuhanzi ukunda kuririmba indirimbo zirimo imbuzi no kunenga imigenzereze abona ko ari mibi muri rubanda. Amaze igihe kitari gito asohora ibihangano by'indirimbo ariko zitakunze kumvikana henshi. Hari amakuru avuga ko ibihangano bye byakumiriwe ku maradiyo yo mu Rwanda ariko bikaba bitangiye kumenyekana cyane muri iki gihe kubera uruhare rw'imbuga nkoranyambaga n'ibiganiro atanga. Abenshi bavuga ko atarya iminwa mu kunenga ibyo babona cyangwa se ibyo we abona nk'ibikwiriye kunengwa. Zimwe mu ndirimbo ze Ijwi rya Amerika ryaherewe uburenganzira bwo gucuranga harimo nka Umunsi wo kubeshya, Ndekundorere, Cishwa ha, Inkweto zanjye, Ave Kaisari n'izindi. Bamwe bamwita mwarimu, abandi bakamwita umuhanzi, abandi bakamwita umusizi, abandi bati n'umunyarwanda utarya iminwa mu kuvuga ibitekerezo bye. Ariko kuri uyu mugoroba turi kumwe ngo atwibwire neza bityo tunaganire tunaziranye. Bwana Aimable Karasira, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Mutabuma.
Maze kugerageza kubwira abateze amatwi Ijwi rya Amerika ariko biramahira urahibereye muri ibyo byose maze kuvuga, Aimable Karasira ni muntu ki?
Karasira ni umugabo, ntabwo akunda kuvuga imyaka ye ariko arengeje imyaka 40. Ni umugabo ufite aho yavukiye hariya ahantu bitera Huye, Irwanero, ahantu bite Mwendo mu Rugerero. Kano kanya ni umukozi wa leta, akaba akora umuzika mu buryo bwo mu kwidagadura bitora ntabwo ari kinyamwuga. Akaba urebye mu by'ukuri ni ibyo, ariko muri iyi minsi kubera ibiganiro nagiye ngirana kuko n'abantu b'imbuga nkoranyambaga, ariko abantu benshi buriya ni abagabo ariko n'abana banzi, ndi muri kaminuza nkigisha bo biga mu byo bitaga journalism. Ibi bitekerezo babinzeho kuva kera, na kuko akundaga kubitanga kuri radio bita Sarus, abihuye barayizi, nta cyahindutse mu by'ukuri. Ariko bo ngera ngo mu mwanya bari barimo ntabwo bakunze kwemererwa ibyo bintu, bamwe baranabimbwiraga ku ruhande bati ibintu bya birasa nk'ibishaririye, hari indirimbo tutagomba gucishaho, hari indirimbo tutagomba gukina, sakama ninjira ati siwe wenyine yaturege nk'akamanyo k'umutsima ntabwo uzapfa kuyumva kese kubera iki akarima biyumvamo ugenda avuga ariko nta muntu bashaka kuvuga ariko bifata nk'ibanga mu byukuri babifata nk'ibanga barabibika ejeje bundi bavumbura yuko YouTube hari ikintu ikora cyane cyane buriya n'inyungu mu mafaranga mu majwi y'ubuzima iki ko rero nta muntu wabakumiraga urumva ni business bikoreye hano rero hari inkuru zishekeje yari inkuru nyine ziba ngo bafashe umuntu abyinira mu kabari bafashe indaya irongorana n'abagabijana na nizo nkuru abantu bamenyereye bo iyo nanjye nzana ibintu byanjye ko mbyumva abantu bumva ni ibintu bitangaje mu by'ukuri byera batangaza ko bari banyotewe n'undi wabavuga ibintu bitari byo kurangaza ibintu bisa nkaho bega ari ibintu by'inyurabwenge nibwo rero koko nkuko mwabivugaga ibintu byanjye byongeye kumenyekana ariko genda himba ndahanga indirimbo zanjye rwose nta nubwo ari mbi ariko nkuko mwemwe mubivuze nta ndirimbo koko zinyura ku maradiyo yino zanjye sino ku maradiyo buriya n'ibi biganiro nk'abo bari hanze bashobora no ku cyangwa badukurikira n'aba bari i Burundi nzi ko abumva porogaramu y'ikinyarwanda ari benshi aba bari hano za Kongo bumva ikinyarwanda ashobora kuba turiya muntu tujya tubona indirimbo ze buriya twaracitswe iyo turi i Rwanda oya i Rwanda n'ibi biganiro nta na televiziyo y'u Rwanda yabicishaho ibyo bababona ntabwo ari televiziyo njye numva bavuga ngo babonye kuri televiziyo ni YouTube channel ntabwo ari televiziyo ntacyo mu Rwanda cyabihitisha ibyo niko yari bimeze nyine
turaza kugaruka gato ku cyatumye ibyo byemezo babifata ariko reka mbanze nkubaze imvano yawe inganzo yawe ivoma hehe
njye nta hantu mvoma inganzo mu by'ukuri nta hantu mvoma inganzo genda umuntu kuva kera ahubwo akundaga siporo akundaga ibintu bita karate bo ariko nyuma ngira ikintu bita ikibazo njyewe nageze ibibazo bikomeye mu mateka yanjye ibibazo biremereye pe biremereye ku buryo nanirwa no kubisobanura ntabwo numva yuko ari uburyo nabona bwo kubisobanura nibyo bintu ndabibika ariko bikwitana nuko hari abantu nubwo buriya bavuga ngo ufite indirimbo zikomeye n'abo bantu zagiye zivaho hari gurupe y'abasore bari abana no kwigiwe ariko ni mu myaka baritaga Tuff Gangs baririmba hip hop ibyo bintu ni ibintu byaziye rimwe ubona abanyarwanda basa nkaho muri 2008 gutyo 2009 ari ibintu mu Rwanda wabonaga bihari abantu baragaza amarangamutima uretse ko ubuje asubiye afite bagaragaza ibyo batekereza abere yafite same time ko umutefu aratangiye kera n'abantu bavugaga ibintu nyine ukabona nibyo tubana nabyo bavuga ibintu byo mu muhanda abantu bamerewe nabi mu magereza muki bakora icyo bitewe bakagira ngo injyana bita hip hop cyangwa rap yewe mbibonye ikintu nakoze ko njye ntabwo nari nzi no kuririmba wenda n'ubu nta n'ibyo nzi ariko nagiye mbimenya buhoro ndavuga nti reka nkore rap kuko bisaba kumenya kuririmba cyane karate bazajya babishyiriramo noneho ndavuga nti ibibazo nta muntu n'umwe washoboye kumva ibibazo byanjye reka nkore terapi buriya yari terapi iriya yari terapi ni ukwivura
Chatanje mukana nkoresha imoso metrese pure pango nandi chishincho ye bare na wati komesi moso buri chonde kandetse nico mitamo chishwa mu mikorere chishwa mu mibanire chishwa mu myambarire chishwa mu migendere chishwa mu myemerere chishwa mu myumvire kangira gusenga nkabandi bana bose baba yari umushiya mama yari umusuni nasarira mu bashiya mama ngo chishwa ha nasarira mu basuni mama ngo chishwa ha tamubakira isito nawo masanga chishwa ha abagatorika bakive ndetse n'aba Yehova bahayi n'abaporo ndetse n'izagitwaza chishwa ha chishwa 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 ha inozurwanga no mana
iyo niyo wise cishwa ha ubwo no buzima bwa uririmba bwite cyangwa uraririmba ibyo wabonaga mu muryango nyarwanda
ayingiye ntabwo ari ubuzima bwanjye bwite aho gihurira n'ubuzima bwanjye bwite ni uko mu by'ukuri hari ukuntu buriya abantu bavuga bafite imico itandukanye no mu bana muzibona abana iyo ubyaye abana ntabwo bamera kimwe njyewe rero ntabwo mu buzima bwanjye nkunda kuba umuntu uri libre avete umuntu ufite umuntu wigenga ariko ntarenge ku mategeko ariko udafite ibintu bimunyuza ahantu aha ubwo rero ariko ibintu nabibonaga mu muryango nyarwanda nyine niko bimeze kuko navuga ngo cishwa ha itoza urwangano cishwa imbuza kuba ngiye ari toza nayo ni nazo cishwa nabonye mbi ari cishwa ituma umuntu yangundize azamunyangire aho ushaka ko giye nanga kanaka wowe wangana na kanaka nange nibyimvagemo iyo cishwa hano hari no mu gice cya gatatu avuga ko yatuzanya amateka akomeye ine buriya nina yatumye abaho iriya genocide yakorewe abatutsi kuko niba abantu baraje afite bijyana ariko n'ubuswa nka abantu bajya muri cishwa n'abantu badatekereza njye nkunda kubita barukurikira izindi cyangwa ibyo bita FPR mutoniyeri nk'intama intama imwe igihari yazindi zigakurikira abo bantu rero barahari ku isi banyuranye bigaterwa ariko n'ubategeka hari na cishwa rero imbuza kuba ngiyewe nuvuga ngo ituma ngiyewe nyirizina personality yanjye itaba niba nkunda kwambara imyenda imeze gutya niba nkunda kugenda gutya ukabona hari amategeko ariko atanditse bimeze nk'amabwiriza cyangwa umuco ayo macishwa rero akunze kuba mu mico akunze kuba mu madini mu kw'abantu barezwe mu babategeka noneho bikaba biri kurushaho iyo bitegekwa n'abantu barenze umwe cyangwa babiri ugasanga ugiye gukora nk'ahantu umuntu aravuga ati bujye mukora gutya bamuvanaho hajya wundi ati muhite muhindura mukore gutya n'undi acishwa mbega n'inkanyura hano ni nk'aho uba uri kuyoborwa nk'inka cyangwa iki cyangwa hari inkoni inyuma aho ngaho igenda ikubwira kuri utabona umwanya wo kwitekerereza niyo cishwa buriya navugaga
kugira ngo ujye kuyivuga bigomba kuba ari ikintu cyakugeza ahantu cyangwa se ari ikintu ukunze kubona cyane aho uba
mu by'ukuri ni aya biri ku isi hose cishwa ziri ku isi hose ariko ushobora gusanga buriya cishwa ahantu ziri mu bihugu cyane cyane cishwa tutarishanyije ziri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ahantu hari ubujiji ziri mu bihugu rimwe na rimwe bishobora kuba kwaba igitugu kuko nk'urugero naguha n'abantu dukurikira barabyumva simpamya ko bina bihugu hari ukuntu bajya banabitondekanya bimeze neza za Finland Scandinavia ibindi nawe muri Amerika simpamya yuko wajya kubona ukabona umuyobozi uyu yaraje imirimo irahagaze bakomye mu mashyi bakomye iki icyo gihe ni ibintu nabonye ko no kuva kera kuko gende navutse nyine nakubwiye navutse mbere 8 sishaka kuvuga umwaka neza ariko niba naravutse buri gihe nko ku bwa Habyarimana dukoma amashyi buri gihe umuganda oya muganda wari uhari ariko ibyo tubyihurira ahubwo amashyi amari ko by'umuganda nta n'ubu birari amashyi cyane babyitaga animasiyo mbere yo kwinjira mu ishuri amashyi mosonjo wayihunyuranye n'abandi ugakubitwa ni aho da narivuga ni nataye ni nkiri mu nkiri umwana natangiye narikisha mosometrese kurepa ko nize kurepa mwandikisha indyo vie bare nawe ati komeza imoso ugasanga umubyeyi yambwiye ibi ngeze kwa metrese ambwira ibi urumva natangiye kuyibona ndi mutoya ariko ubu nibwo nabonye uburyo nyine hari imyaka ugeraho ukavuga uti bya bintu nabonye reka mbinyuze mu nganzo byari bisobetse umutima bisohoke ku munwa.
Niyo wise ndekundorere iyi ndirimbo kimwe n'izindi nyinshi uririmba wumva higanjemo amagambo avuga karengane nta mpungenge ufite ko rubanda ishobora kubona umeze nk'umuntu ureba ibibi gusa nturirimba ibyiza nk'iterambere nk'inyubako nziza nk'urukundo nk'indabyo n'ibindi nk'ibyo rubanda yikundira
ibyo nibyo nibyo kabisa hari n'abantu njya nsetsanye ntabwo ngewe nzi aniveriseri ntabwo nzi iyo mukopine akenshi umuntu aririmba ibyo yahuye nabyo ibyo abona ibyo bindi mu mugiye koko birahari nawe ndabibona ariko ntabwo hari ibintu bigenda bigaruka mu mitekerereze y'umuntu buri kanya kubona inyubako zirahari urukundo ntarwo nigeze na experience yarwo mfite mu byukuri imbuto nera nizo ngizo nizo mwumva nagahinda nubwoba ukwiheba nyene ariko ibyo byose nta ruhare narigizemo pe ibyo bintu n'isi yabigizemo ruhare iyo si ubwayo ihari niyo yagakwiye kwikosora mu byukuri yewe njyana nabazanya nibaza niba Imana ahubwo buriya ifite ingufu abantu bajya kuvuga tuvuga ibintu bikomeye niyo nkavuga nini ubu njyambwira abantu mwakiri mwakora urete kunsabira niba mwumva ameze gutyo aho nkavuga niyaba mwansabiraga ku Mana nyayo Imana ifite ingufu ariko Imana iriho ngiye mbona nta n'ingufu ifite koko iyi si ukuntu iriho ubona Sekibi ari uyobora Sekibi niwe ubana n'abayobozi na Sekibi niwe ubana n'aba ni ku isi yose niwe ubana n'abantu bakomeye mu mafaranga Imana ubona isa nkaho yabyihoreye ubundi ntabwo Imana Sekibi ukuntu ari uyobora Sekibi muzi aho ngaho nka Bush ibyo yigeze gukorera Saddam yari Sekibi ukorera undi Sekibi mutoya tuzi bya n'ibintu binyuranye abantu iyi si ntabwo bageze ubundi hariho Imana iyobora hakayoboye ba Teresa wa Calcutta hakayoboye ba Frepo ni muri ubwo buryo ni muri ubwo buryo ngiye mbabona ibintu kabisa ndavuga ni eba ikintu cyashoboka niba babona mvuga ibintu bitari byiza abasabire ku Mana ariko nanone Imana ngiye nkabona isa nkaho yirengagije ibintu kuko hari ibintu byagahindutse bimeze nka Sodoma na Gomora ariko ikomeze ikarebera kugeza ubwo abantu bagira nyine nk'agahinda ukaririmba ndikundorere n'indirimbo buriya naririmbye nta hantu usigaye n'ubundi nta musigaye ibintu bitangiye kuba byiza aho gatoya nabyo ndabona nta migisha kuko harimo ambasari abantu bandi abamvaho ku muryango wanjye bose barantaye nk'ikivume ni bake cyane basigaye kuko harimo benshi aho mvuka nk'irwaniro n'abantu bashize rwose asigaye bake barashize bicwa na Jenoside yakorewe Abatutsi mu rugo turatotezwa nyine nibyo nagiye mbona ndi umwana iki muri 90 turatotezwa ndabibona twabaga ku Gitega aba bantu bitwa abakiga batumerera nabi turagenda tujya Nyamirambo genda na kane nabwo abavandimwe bagiye mu mwana umwe wishwe n'igisasu kandi nabo baragenda mu buryo budasobanutse cyangwa busobanutse butavugwa ngera ubwo nanabura ahantu njya reba kubura ukuntu wabona mutagoma buriya kuvuga ngo umuntu aririmba ibintu bitari bibi si bibi ahubwo aririmba ibyo ahuye nabyo ahubwo yaba yaranyuze mu bibi gusa hari ubuzima reba kujya mu buzima ku buryo ubura umuntu n'umwe unakwegera ngo umuganire uriya wamugeraho akavuga ati wowe ntabwo duhuje muri iyo ndirimbo nanabivuga mu gice cya nyuma ndavuga ngo nabaye igicibwa mu rugo sinizeye nabo hanze y'inkiko muhumuza yanyimye amata na wa muhinzi yanyimye imbuto abumva ikinyarwanda neza nkamuhumuza utanga amata baramuzi utanga imbuto baramuzi reba kugira ngo hombi uhibure uhibure hano hari igihe bavuga tumenye umeze nk'umusazi nkavuga na ahubwo umuntu ataye yanasara ngo yirukanke sinzi ikibura bahantu hose ntuhage ntushobore kwibuka ibintu byawe ukagenda ufite ipfunwe ukikanga ukahora ukanguka ugakanguka ugasinzira ushiduka ukabyuka mu gitondo ufite ubwoba ba bantu baragarutse umwenda wa gisirikare uboye ukagutera ubwoba kandi uwe n'umwana wigiremo afite imyaka 20 ariko muri subconscious mu bwonko bwawe hizitsemo wa wundi usa nka wa wundi baba basi yo bambaye biriya rugenda so ni ibintu nk'ibyo nyine ndabizi ko ndirimba ibintu bimwe na bimwe ariko ni bikeya ntabwo ariyo mpamvu yo kubikumira impamvu babikumira bamwe harimo kuri badashaka ko kumenyekana ariko ntihahandi kuri kugenda bora ariko kuba gufite aho kuzagera
nibutse aho ngaho ingero utanze kuri Sekibi kuba wise Sekibi ko ari ibitekerezo byawe bwite atari ibitekerezo by'ijwi rya Amerika wari uvuze uti hari ibitekerezo badashaka ko bisohoka niyo mpamvu babikumira kubera iki ibihangano byawe bibujijwe gucurangwa ku maradiyo mu Rwanda
ntabwo ya twumva ibintu neza uko bimeze uriya abanyarwanda twese turaziranye na turaziranye rwose nta tegeko ndakubwiza ukuri nta tegeko ryigeze rivaho ngo ntimuzacuranga ibihangano bya Karasira ndetse ko aho bigeze nta nubwo wenda nanabibasaba mbe ikoranabuhanga ryarabyoroheje ababishaka bazajya babibona nabibaha babikora n'ahandi hose ahubwo urasanga abo basore bakoraga kuri Sarusi ubu ni abagabo abimenyereza bose twe tuziranye igihe natangiraga ko ntangira muzika nk'uko wumva bari kumvuga byari bisekeje nyine ariko bisa nkaho ari gitangaza bati umwarimu muri kaminuza ahitwa Professor Niga buri iyo jambo niryo zina rakoreshaga icyakaje aje muri rap urumva ni ibintu bisa nkaho biri funny birasa nkaho bitangaje se noneho ino cyabaye ni igice nuko nagize uko narone inshuti nyinshi ari bice gihe media yari itarakomera Facebook ibi bya social media byari bitaraba kuri uru rwego twaraganiraga rero nibwo wazariraga umuhindire bakakubwira ati kandi n'ubu biravugwa hari n'abari genje numva babivuga hano mu Rwanda naguhingero sinange ngenye nari ko ubu hari n'inguru nahindi gusoma bavuga ngo abantu barapfo barabakumiriye hari uwitwa Patson nigeze kumva avuga ati nakoraga niba ari muri ti radio sinshaka no kwivuga ati bakatubuza gukina indirimbo ntabwo bavuga izanjye ati zarapfo for example none urapfo abandi basanzwe banivugira ibintu bisa nk'ibyoroshye pe abenshi n'abana ntibanazi isabo of course harimo n'abakoraga ibintu byari biremereye nk'abo batavuga ngo nazindirimbo zabo basa nk'abo ariko ntategeko ariko ino umuntu ino hari ikintu cyitwa ibwiriza ababwiriza arakora cyane kuruta amategeko barakubwira ngo ibintu byaturutse ahantu hakuru bavuga ngo byaturutse ibukuru hejuru ugende ndanararama nkareba hejuru nkahayibura seri hejuru ni he wabaza ukeka ko ari hejuru nawe ati ni hejuru wabuze nawe ni hejuru abedi birayoberanye ntabwo mu by'ukuri indirimbo zanjye bazihagaritse ntategeko ribivuga ariko abatwumva nabo baraziza bose ko zinyuzaho ngaho bumvise se ari mbi ku buryo zitakinwa nk'iz'abandi ukize ubatari bazumva bo baratubera abagabo kunyeka ibi ni ibintu abantu bose ni urucabana ngiye nkunda ukuri kandi ukuri kurigaragaza
ubwo rero amabwiriza bene nkayo atanditse umuntu ahereza abandi niyo yabujije indirimbo zawe gucurangwa ku maradiyo yo mu Rwanda none ibihangano byawe ko bidacurangwa aho ngaho uzabigenza ute uzajya uhimba indirimbo zigumaho cyangwa uri migambi ki
mbo yewe bishyira kuri cano ndaza kubibabwiraho ariko yitwa ukuri mbona TV ariko njyewe hari ukuntu nkora mfite inshuti mfite abantu bambwira bati ujye uzitwoherereza rero bamwe baravuga nkora nk'umufilozofe cyangwa iki hari n'abafilozofe nemera wongeye kuvuga nibiriya byo muri bibiliya bati niyo hasigara bambwira wenda mu gihe cya Sodoma na Gomora yewe nemera yuko niyo nakurikirwa n'abantu bake bumva ibintu byanjye kuruta abantu benshi bumva ibintu batabizi ku bintu by'ibihangano ho ino si n'ibyanjye gusa ni ikintu kiri kugenda nanibaza igihe gutera urujijo wageze kubaza indirimbo z'urukundo izo turabizira hari ariko yenda kubwiza ukuri nko kugira ngo uzumve ubukarukanye mutago ntabwo wapfa kuzumva indirimbo umuntu yakoze unayumvise n'uba staring eshatu mu Rwanda televiziyo ziri ababyina nk'amabari abatorero nta ndirimbo uzumva y'ubuhinzi bworozi nta ndirimbo y'imyuga yo gushishikara ndumva ariyo nigeze kumva yato mu kuroze ngo va ku bipantaro kure ngiye ariko ambe turi kugenda tujya mu isi irangaza sizi impamvu ibyo bintu biri gukorwa kabisa
utekereza ko abahanzi hari ibyo batinya kuvuga kugira ngo batagire ibibazo
abahanzi gusa si uvuga ngo bose kuko radio zo mu Rwanda bazakubwira ko ari nyinshi twese turabizi ko ari nyinshi ariko radio zose ufungura se nkunda kumva radio zo mu Rwanda kuko izo hanze of course izo hanze nizo numva ariko banabanje kunyura kuzo mu Rwanda ariko niba uhereye kuri radio ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane bumva urubuga rw'imikino wahindura ukumva bari kumva umuhanzi umwe kandi nabo bari kuririmba ibintu ntasubi cyangwa wenda ni igisupusupu iyo nawe mwibaza uruya rubyiruko dufite bafite imyaka bakuri igisupusupu n'utwara duto nabonye turimo ugafata abantu b'abagabo bafite imyaka abasore 20, 18, 19, 20 njye umubwira ikibazo ufite ahubwo 20 gutyo ukajya kubona ukabona abo bantu bakunda muzike zidafite ikintu zimaze noneho nkibaza nka mbere nkozo izamiro u Rwanda rubona ubwigenge hari abagabo uretse ko batabukoresheje neza bari abagabo barwaniye ngo ubwigenge ni iki nuko bakoze ibintu bibi ariko bafite imyaka za 20, 19 hari abantu babohoye ikibazo cy'impunzi gihari banjya kwigendera Red Fred gisa hari nyakubahwa ubutuye burungu Paul Kagame ni abantu bafite imyaka mike bakora ibikorwa bakoraga imyaka 20 yangwaye mu gisirikare cyahari abazi no za 30 abo bantu bose nyika ubwo nivugiye mu Rwanda ngiye mu rwego rwa Afrika bakuruma bande basankara Perdor bande ibintu bakoraga bari batoya none generation y'iki gihe muraganira yarakugira ikintu yakora sivuga ko agire n'impinduka ahubwo wakore na revolution yo mu myitwarire mu guhanga imirimo mu guhanga dushobora kuhahurira n'umuntu hano mu Rwanda mwagenera ikintu cyose ibitekiciro cy'ubukino cy'ubugehe urabona kimeze gute ese ingamba za bujya ntunyibwirire ibyo ngibyo ngo ntagushaka kuva ibyo bintu kabisa abandi ntibashaka ibintu bituma batekoresha ubwonko rwose ni muri rusange sinumvise n'umuziki gute ahubwo ntuza n'ibyo bintu ngo ngewe ngo ibintu ni ukubyoroshya ngo dukubite neza ngo ubwonko bwacu ngo tuzitsire afite ngo twibwireho ngo nta gutekereza ibintu bya sosiyete ni ukubimereyeho twese abenshi ni uko tubaye ni nayo mpamvu uvuga akantu ukabona bagashegeye singirusha abandi bantu kuvuga ahubwo ni uko nyine ni uko dufite ikintu gisa nko guceceka n'ubwoba byo niko biba bimeze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri Sanga. Umutumirwa wacu ni Aimable Karasira. Ku murongo wa telefoni dufite abantu ariko ntabwo turabakira, turabakira mu kanya gatoya. Ndabasaba mwe mwihanganye. Hari Daniel, hari Wasafi, hari na Adele. Mwihangane umunota umwe nongere mbaze umutumirwa wacu. Aimable Karasira, hambere aha hari amakuru wigeze kuvuguruza ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ko waburi wirengero hanyumuza kuvayo uvuga ko waruri mu mahugurwa, hari ubwo bufite ko ubuzima bwawe bwaba buri mu kaga kubera ibitekerezo byawe?
Bo reka mubwire rero ntago ubwoba ndabufite ubwoba kerefere umuntu w'ikigoryi mbona ko umuntu udatekereza ubwoba burahari. Hari ikintu nabonye dufate mu Rwanda, dufate urwanda, urwanda rigaru urwanda buri abantu baho nakunze na hari umuntu wisize na nyene yitwa bose ni bamwe nyine abanyarwanda bose buri bose ni nkaho ari bamwe twahera kera ngira ngo hari uriya muntu tujya twibuka iba ari Rwagasana ari uwo bita padiri Sivyo Sindambiwe yandikaga muri Kinyamateka uwo yagonzwe n'igikamyo. Bo reka amaze kuvuga ikintu abantu basa nk'abavuga kuri nkanjye simvuze ko ari baburirwa irengero simvuze ko bicwa oya ariko mvuze ko bakunda kugira ibyago byo gufungwa byo kwicwa no kuburirwa irengero simvuga ko ari gahunda yabyo ariko bakunda kugira ibyago kandi bimaze igihe abo ba Feri kula mutari we mutarambirwa niba sinibuka izina ryabo nabakirwa bashya no kubanza gemere kera kugira ngo batavuga ngo ni ibyubu urumva hari nabandi benshi bagiye bavuga ibintu bakunda kugira ibyago byo guhura ni kumva sinzi yari muzima ariko ahari cyaki mufashe sinzi yari muzima ariko hari akana k'agakobwa yafashe urumva nk'ubu yiyemeje rwose no kutazagira umukobwa w'ishuti no yaba habaga ahubwo na zamara yazigurisha byibura umuntu akagenda kishura kubungusha no kubura kumwe n'umugore niyo yaba nakuza bafashe ku ngufu. So abantu aho rero ubwoba bwo ndabufite narakubije ariko nanone hari ikindi kintu njabwira abantu reba hari ukuntu umuntu ugiye nkunda kureba filime z'abaswa wari wabona izi mpongo impongo ziri kumwe n'intare niyo impongo yagira ubwoba ko izaribwa n'intare ntabwo ishobora kwirirwa n'ubwo bwoba nanga n'abantu bambwira wenda kugira ubwoba buri gihe ngo ese ubwo ntabwo ufite oya ndabufite ariko ugerageza ukabyibageza kuko impongo niba izaribwa n'intare hari umunsi izaribwa nayo kuko zirashoka zirashoka zikajya ku mazi icyo ni ukuri ariko ntabwo bivuga yuko buri gihe buri mpongo yose igomba kuribwa n'intare hari iribwa uyu munsi indi ikazaribwa hari n'ishobora kwisaza hari na yana rishobora kuzapfa itariye za mpongo zose. Urundi rugero ngiye nkunda kwivugira nk'umuhanzi nyine ni ngo uko ahantu haba hagwa imvura inkuba ikubita buri kanya buri kanya ukajya utera umuntu ubwoba ngo ariko ndabonye inkuba izagukubita izagukubita nyine ariko ari igihe izagukubite. So mu magambo make ubwoba ndabufite ariko nkunda no kubuterwa n'abantu barambwira ati ibintu bishobora kuzakubaho ko nta wundi muntu ni bake babayeho gutya ngo barambe ya ni no ku isi yose buriya nayo mvuze mu Rwanda twabona nka Thomas Isidore Sankara ibintu byamubayeho twabona nka Barumumba twabona nk'iki ariko kenshi ibi bintu nabyo ni n'imico umuntu aba yaravukaga si ukubyiga pe ntabwo ari ukubyiga ayo marisiko urayabona ushobora harimo abandi navuze yuko harimo ibyago mvuze ko hari ubikora ushobora kugira ibyago byo kunyagwa ushobora kugira ibyago byo gufungwa kwamburwa akazi kwicwa se ibyo biraba biraba mvuze ntawe mvuze ngo yabikore mvuze ibyago bagira ibyago cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, reka noneho tujye ku mirongo ya telefone twakire ibibazo n'ibitekerezo by'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Duhereye kuri Daniel. Daniel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane kumpa ikaze. Eddie,
hey, ni Jeffrey. Ni ikibazo ni igitekerezo?
Ni ikibazo.
Urahagana he kwanza Daniel?
ndi Nyamasheke ruharambuga mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego ye ngaho komeza.
Mumbarize Karasira.
Arakumva.
Ese kuko abakora ubuhanzi babagamije n'akanyungumo bashakamo inyungu mu buryo bufatika ko twumva ibyo bihangano byo bidakoreshwa hirya no hino ku maradiyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, ese ni iyihe nyungu akuramo nk'umuhanzi nyine?
Okay,
mumbari inyungu yakuramo nyine nk'umuhanzi ko tuzi ko benshi bakora ibitaramo tukagenda tukitabira ibitaramo tukishyura bakabonaho inyungu, wehe inyungu azikura he? Ese azibona gute? Murakoze cyane.
Urakoze cyane Daniel, reka tunakire na Wasafi.
Ndakumva.
Ikaze mu kiganiro muri Sangura hagana he?
Mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Ye, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nange nakunga muri mugenzi wanjye. Iyo umuntu ari gukora igihangano byumvikana ko wenda muri iki gihe aho tugeze, wenda mbere nibwo bavugaga ngo umuntu yakoraga ari kwishimisha, ariko muri ubu ngubu ukora wenda ushakamo inyungu.
No, nawe urabaza uti inyungu akuramo ni izihe?
Inyungu akuramo ni izihe? Ese impamvu izo ndirimbo ze zidakinwa ni iyihe mpamvu? Sinzi nimba yakubwira ko okay, nago sinaherukaga kumwumva, byo namuherukaga kumwumva kera mu gihe cya Sarusi hari bakishinga.
Urakoze cyane.
Aririmba injyana ya hip hop.
Yego.
Niyo mpamvu wenda atayikomeje kuyiririmba, ese nk'umuntu wari winjiye mu ruganda rwa muzika byumvikana ko nimba nta kindi kibazo kiriho, indirimbo ze zagakini, nimba ari z'abana bo kuvuga ngo twabayeho gutya, hari ibiganiro by'abana, wenda hari n'izindi mbogamizi zibamo bashobora gukoreshamo n'izo ndirimbo, kuko byumvikana ko ajya kuyikora yabitekereje.
Urakoze cyane Wasafi. Reka twakire na Adele.
Alo.
Uraho cyane Adele, urahagana hehe?
Njyewe ndi Makamba mu Burundi, mu ntara ya Makamba, ubumanuko bw'igihugu.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
Njyewe nakabazo. Ndabaza umutumire.
Yego.
Nefo ko tuzi ko ukuri kubabaza, tukaba twumva ko nawe asanzwe afite amakenga y'ubuzima bwiwe. Ese ategekanya iki? Ategekanya kubiheba canke azabandanya?
Urakoze cyane.
Kisubira kabiri ni nko kumutera intege isubira kabiri. Nabandanye.
Yego, urakoze cyane Adele. Reka duhe umwanya Bwana Karasira asubize ibibazo byanyu uko muri batatu. Inyungu akura mu kuririmba, ku kindirimbo ze zidakinwa, niba azobiheba canke azobandanya. Bwana Karasira.
Ndumva ari Wasafi hari na Daniel bavuze ku kibazo cy'inyungu. Wasafi we anavuga ku kibazo cy'injyana nakoraga. Ku kibazo cy'inyungu nibyo, ariko abantu benshi bakeka inyungu z'amafaranga, ariko buriya amafaranga ari igihe ubonana n'ikintu amaze cyane, bitewe n'uko utekereza ibintu. Buriya ikintu cy'ingenzi ni ukumva uruhutse ku mutima, amahoro ku mutima, ukumva uraruhutse. Inyungu ariko inyungu si uko nazanze, se nari niteganyije tukiri aho Huye twajyaga tunaririmba, n'ubu n'ejo bundi hariho abantu bambwiye ati, hari n'uwari wambwiye ati tujyane Cyangugu, yambwiye ngo ubundi ibingibi hano barabahimba rwose, ukabona byibura nayo gusubiza muri studio. Ariko uwo muntu arambwiye ati uzi n'ibindi, ati umudamu ufite akabari yageze arambwira ngo uri muri ba bantu barwanya igihugu. Ndabyihorera ukuntu rero biba biteye hano, inyungu uzibona mu bitaramo, ariko ibintu bya hano byose buriya ni ibintu biba byabazwe, nta bintu by'ubuntu biri aho. Sinzi ukuntu atarime nabivuga, adete buri kintu kiba gifiteho cyagenewe, nta hazaribaho pe. Abantu bashobora kutwumva ni uko batazi ibintu, nta hazaribaho. Nuvuga ngo ushobora kujya kubyinira mu kabari, gucurangira mu kabari, kenshi nyirakwara anakubwira ati ni we bashaka gushyira kuri afishi vuba tuvugane,
umbabariye kabisa agenda bimwerekana ko yigeri huko ejo ejo bundi yakabari kaje baragafunga
ushatse ushatse kuvuga ko hari abadafite aho bamenera na gato
se baba we ubuzima bise ariko abindi bo barabizi ndumva na ukavuga ngo ari kintu se uri upfe gukora abatanga uburenganzira batabutanze sivuga polisi oya oya ntabwo bishoboka urero inyungu nageze aho mvana munge ku giti cyanjye ni zimwe ni ukuruhura umutima bajye bareba bano barokore murokore agira gutya agafata amafaranga yakashyira muri pelerinage akajya gusura ahantu agafata amabuye ariya menya n'abasilamu babikora sinzi iriputa batera amabuye akumva araruhutse yashyizeho n'amafaranga ye hano umuntu arajya gusenga akamara iminsi ibiri atarya atanywa akubita igikuta avuze induru uburyo umubaje ibyishimo bye ni ukurisha kukubwira ntiwamenya uko bingana yego abantu batuje bifitiye amahoro cyangwa bafite uburyo aho batekereza bagarukiriza n'amafaranga niyo y'ingenzi nanjye sinyanze ariko nta yarimo kuko impamvu atarimo ntabwo nta buryo bwo kuyakorera ntabwo ibyo ntabwo nakorera amafaranga ntabwo bishoboka
none uzobiheba wa mugani wa dere canke uzobandanya
okay hari uwambajije wasafi ne nabyanditse wasafi yambwiye ngo rapu ntabwo impamvu nayiretse biri no mu bintu buriya hari ibintu ugenda ugerageza abantu bigaho umuntu ashobora kwima ibintu gutyo reka ndebe aho yantegera rapu ninjyana hano abantu banze rwose n'ubu nabonaga ku kinyamakuru nakibagiwe bari kuvuga rwose bishyize hamwe bari kuvuga ati rapu murayiburiza iki gukora urumva ikibazo rero cya rapu ni injyana mu by'ukuri buriya hari injyana zidakwiriye hano mu rwanda njye nigeze kubibwira n'undi muntu buriya hari ibintu bidakwiriye mu gihugu reka nk'urugero rworoshye buriya abantu baribeshya ngo ba bobo marire ni abahanga njye na n'ubu sinemera ko bobo marire akomeye cyane nubwo mukunda ba rufa blonde ari abantu bakomeye ba rakidube ba tupacu ya ikintu gikomeye cya mbere ni sosiyete bavukiyemo nweze ko nta muntu nari numva w'umuraperi uteye ubwoba muri za eritereya muri za irani cyangwa unacuranga ibitekerezo bye muri za koreya y'amajyaruguru wari wumva se abiterwa agahubwo n'umuco wako izo rapu rero kenshi zigitangira cyane cyane niyo tafukanze biyumvise indirimbo bita inkongoro y'umushimusi bazirebe zitwa amaganya yacu n'ibiki abageze aho babisanisha ariko nta kindi cyari kirimo bavugaga ukuri ariko kwa kuri kuko ino ntabwo dukunda ukuri iyo mbivuga sinzi niba tutayifite ko ntandasobanuye twakoresheje indirimbo nyine ku munsi wo kubeshya ariko nta kindi nari bukubwireho ni uko ukubeshya dufite nta ntihagire n'undi tubigerekaho abanyarwanda ni uko duteye ubaza umuntu tugiye he ati sinzi aho ngiye ngwino ku meza dusangire atuye nujuje nariye kandi uwo muntu amaze iminsi ngaho atarya atanywa umuntu ntatinyuke kuvuga ibintu bimurimo mwaba mwicaye mu modoka ati mbwirira kumva wayeri ngo ndasigara ariye kandi yakwivugiye mwaba muri ibyo rero ejo kanibiza umunsi wo kubeshya buri gihe umunsi wo kubeshya kubeshya shanu umunsi wo kubeshya kubeshya shanu umunsi wo kubeshya unyandereza ukwakane niho niho Bwana Karasira urambabarira nari nshatse gusogongeza abumva ijwi rya Amerika umunsi wo kubeshya kuko wari uyivuzeho komeza igitekerezo cyawe icyo narindi kuvuga ni umuco kuriya agahugu n'umuco wako ushobora gusanga nk'abantu baturanyi bacu b'abakongomani iyo arakaye yagize ikibazo arabigaragaza umugore yaba agira ikibazo n'umugabo bakarwana ngo bakiyunga udamuha igikwembe ibyo mbishishikariza n'abantu ariko ni ko umuco umeze ni abantu iyo murakaranyije ariko ugahita urandakaje urangibye abanyarwanda kuko duteye ngo abarundi bo simbizi ariko nabo kubera tuvuga ururimi rwenda kumera kimwe ariko abarundi ntabwo ubwo nabanye nabo ni ukuvuga ngo rero uwo muco ukuntu uba uteye hari ibintu buroka nk'ibintu byo kuvuga ngo uravuga wisanzuye rwose ndakubwiza ukuri ntabwo ari ibintu byo kubeshya ni ibintu ushobora gusanga buriya no mu maraporo ukahita ubibona kuko nta kuntu wambwira ngo ugize gutya urebye mu kintu bita ufashe nka uri umunyamakuru wowe urabizi ushobora kureba icyo bita reporter without borders ni uburyo bwo kwisanzura u rwanda ni urubuga rw'ijana na mirongo itanu na gatanu mu bihugu ijana na mirongo inani hari iyo bita world happiness report ni u rwanda ni urwo ijana na mirongo itanu na kabiri mu bihugu ijana na mirongo itanu na bitandatu muri ibyo hari fagiteri imwe y'uburyo abantu bisobanura n'uburyo abantu bari free mu kuvuga ibitekerezo byabo. So niko rero ibintu biba bimeze, simpamya ntawe na rimwe navuga rwose yuko ari ubuyobozi bubikora, ahubwo n'umuco wacu ni kumeze, ahubwo ndetse rero ibyo akarike uzashaka zabe priganira igihe ni amateka yakoze ibintu bintu ya amateka nakubwiye iteka na amateka. Nk'ubu naguha urugero, umuntu arakubwira ati ngewe ejo bundi narwariraga n'umuntu ndamusetsa ananirwa kumva icyo avuze, n'ubundi hari umuntu wabyumva hano mu Rwanda inama nyinshi zitangira iyo zirangiye, sinzi niba wumva icyo nkubwiye.
Bishatse kuvuga iki?
Ndakubwira ngo akenshi inama uyijyamo urumva uri imbere akavuga muti yego yego yego, nta kibazo mufite, nta kibazo, yamara kugenda ngo ariko kuki utabajije uriya mugabo ibi, ariko kuki utabajije umuyobozi ibyo abibara, undi se ibi wese kutamubajije ubona gasa ukuntu areba, ni ukuri ibyo ntabwo napfa kubyivugira, ariko wabonye buriya batatu bese di inama igatangira yarangiye urumva. N'abantu ukunda ko twebwe turi abantu biranagoye genja mbwira abantu kwagenda umuntu uje inama sindi umuntu usenya kanisa, avuga ni rimwe bishobora no kuzagura n'abayobozi kumenya ibibazo abaturage bafite. Igihe cyose abantu bakubwira ngo ibintu biragenda bagakoma mu mashyi hakira akanya cyangwa mwamuvugana, sinabona n'abayobozi n'umuntu ku wundi uraganira n'umuntu yamara kugenda ukahita umuvuga ibintu biteye ubwoba, ubwo rero niko twibereyeho. Ibyo rero by'injyana zacu aba baririmba indirimbo kuko ziri serious zivuga ubuzima, zivuga social, zivuga history, zivuga iki, ni indirimbo zidakunda guhabwa agaciro, ariko nk'indirimbo nka gisupu supu ni indirimbo mu by'ukuri isa nk'irangaza abantu, umuntu wari ufite ibibazo ariko adashaka kubyinjiramo ntarangare ntarangare, hari n'izindi ngo maribuyungu ibiti n'ibintu.
Reka tunyeruke,
ibyo birakundwa, ibyo bihoraho bimera nk'indirimbo yubahiriza igihugu, ugirirwaho kabisa nk'uko urubuga rw'imikino rwirirwaho, ni ibintu nyine ngembo nayo nk'ibiyobyabwenge bindi ariko biri
reka twihute, amasaha arimo arihuta cyane, ugerageze guhina ibisubizo kubera ko abantu bashaka kubaza ni benshi kandi umwanya dusigaranye ni muto cyane. Twakire na Joseph kaza mu kiganiro muri sanga.
Amahoro, amahoro Jeffrey.
Amahoro Joseph we, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo ye?
Mbaza ndamukize umutumire Karasira.
Arakumva.
Koko burya bajya baca umugani ngo umugabo utagira ubwoba n'amakenga ngo nta bwenge aba afite. Fatiye kuri ubwo bwoba afite ahise abona ubwo bwoba buzarangira gihe. Akabazo ka kabiri, ese ugereranyije abahanzi b'iki gihe n'abahanzi bo mu myaka yashize, ndetse nka mbere y'intambara, mfatiye nko ku rugero nk'abariya ba Sebanani, ugafata ku ndirimbo bajyaga baririmba, ku bijyanye n'ikigwa batangaga, ese ubihuza ute? Ubona ab'ubu biba bimeze bite? Sawa, murakoze utubazo twanjye twaruta.
Urakoze cyane Joseph. Reka twakire na Karim. Karim?
Halo?
Karimu, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ndamukize umutimire namwe ndabaramukije.
Arakumva cyane, urahagana he Karimu?
None twebwe nk'ingamo y'ibihugu byacu nk'ubu mu Burundi, na kera twarumva abaririmbyi baririmba ugasanga indirimbo zirimo nk'ubutumwa, mbese barimo baranka urubyiruko, mugabe izubu tubirabye benshi usanga harimo gutamba batwe bazubaza abantu kenshi bakavuga nk'ibintu bidasobanutse.
Ngira ngo nibyo yavugaga, komeza ku kibazo. Nibyo yavugaga Aimable, komeza ku kibazo ushaka kumubaza.
Ati nk'ubu twe turabye turabona umenga abaririmbyi iki gihe nta bintu byatari nta bintu bizima batubwira, kuko abakera tumva ko ari mu butumwa.
None ikibazo
ko nk'uwo ari umuririmbyi nk'ikintu baba barimo barategura ku mbure, kuko mbona umenga nk'abo bandi barimo barazubaza abantu.
Urakoze cyane Karim. Reka twihute twakire na Shadrack. Ikaze Shadrack mu kiganiro muri sanga.
Asante. Nanjye ni mbere yano muri Tanzania. Ibiganiro byanyu ndabyumva neza.
Komeza igitekerezo ikibazo.
Ku kibazo cyerekana n'ubukene buri mu Burundi, natwe biratubabaza cyane, turashaka kubona Uburundi yani nje nabyuka mu gitondo kumva nyumva iredio.
Shadrack, turimo turavuga turimo turaganira ku kibazo nta nubwo ari n'ikibazo turaganira no muhanzi witwa Aimable, ntabwo tuvuga ku kibazo cy'ubukene mu Burundi. Sinzi niba hari icyo ushaka kumubaza cyangwa igitekerezo.
Ah, nasi nari nime nari mu kibazo kimeze cyakari mu gitondo.
Ah, iki ni ikindi kiganiro ariko reka tugushimire ko wateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza Shadrack. Okay, Aimable, gerageza kunyarutsa usubiza Joseph na Karim kubera ku mwanya urimo uratubana muto, gerageza kwihutisha ibisubizo.
Ariko Joseph we numva akavuga ngo abahanzi ba kera n'abubu aho batandukaniye abahanzi ba kera na abahanzi ba kera byari umwimerere burya byari twabyita gute byari ukubikunda ahubwo ni inyungu. Uriye ikintu koze rero gikunda n'ukora afite inyungu muratandukana cyane, ariko jya abahanzi ba kera gye nemeza ko hari ikindi kintu cyabafashije. Gye ni hano mu Rwanda hari ikintu cyabafashije kurutuva. Kera hari studio imwe ya Radio Rwanda, nyuma haza studio y'Impara ya Music Fabric. Iyo studio rero buri muntu wese ntiyara ntabwo ari nk'ibi umuntu yaguheza. Ubu ngubu harimo umunyangire ku buryo haba icyo bita rebo, harimo n'ibintu bita giti si gihe wayizanya n'indirimbo nabumvisha zibivuga. Harimo ruswa pe, ruswa ikomeye ku buryo usanga nk'umuhanzi yirirwa akinwa ahantu hamwe namwe kuko yatanze ayo mafaranga. Urumva mu gihe icyo navugaga cyabaga cya kera, bose banyuraga muri studio ya Radio Rwanda nta kindi kintu barebye, bagakora indirimbo yamara gusohoka hakaba umunsi wo kuvuga ngo abasabye indirimbo bigaca ku iposta kwa gatandatu bakazivuga za ndirimbo. Noneho icyo gihe indirimbo akeza kariguraga niko twamenye bano baseba na barugamba n'abandi. Ese urakeka ko indirimbo babyumvore baririmbaga nawe cyangwa barugamba hagize uziririmba kano kanya zapfa guhita? Ndakurahiye ntabwo zapfa guhita. Nk'indirimbo ngo indirimbo muri mamarira ya rugamba ntabwo kano kanya hagize azagira uyihimba. Yenda kumira
kubera iki?
Aha ntishobora kunyura.
Kubera iki?
Urumva harimo ikibazo cy'uko ziriya ndirimbo iyo zivuze ubusa nk'uteye ibuye ahantu nubwo utaza uteye, ariko harimo ibintu bisa nk'ibifatwa tu. Noneho ugasanga abanyamakuru nabo babyumvise, bamara kubyumva bagakora iki mu kwikingira kuvuga ati aha ibintu. Kandi kenshi uri kuvuga ikibazo icyo ari cyo cyose, hano ikibazo cyose umuntu avuze upfa kuvuga iki kiciro gikosora ki cyane kigenda bahita bakita politiki. Ku buryo na definisiyo ya politiki tumaze no kuyoberwa icyo ari cyo kabisa, haravuga ngo usage politiki. Urumva abantu barashaka ibintu byo tuma basa nkaho bibagirwa, basa nkaho igindi ngo bari babye mu binya nk'uko babivuga, bashaka bahore mu kinya kabisa no mu bitekereze ku buryo bishobora kuzazana ikintu bita igwingiza myumvire, igihe bikaba ikibazo gikomeye. Naho rero ibyo ngibyo bindi byo kuvuga ngo ibintu byo aha Shadrake tuva yumvaga mu byo navugaga, avuga yuko nyine bumva ibintu ni Shadrake bidunza cyane.
Ni Karimu yavuze ati murategura iki kugira ngo Karimu wavugaga ati murategura iki kugira ngo abahanzi base n'abagaruka kuririmba indirimbo zifite ubutumwa.
Agiye ntagiye ntabwo ndi mu bantu bafata ibyemezo, ariko nkeka kano kanya nk'amashyirahamwe y'abahanzi niba nabaho hano mu Rwanda ubwo yaba byumva. Ariko si impamya yuko ega hari n'igihe baba banabyumva ariko atari byo bifite priorities, ntabwo ari byo wenda bijya imbere cyane. Tubarishakira nyine igisupusupu n'ibyo bisupusupu bazabihora bihorana nabyo nyine. N'ibyo
wigeze kuvuga uti hari abasenga bakubita ibikuta funsi bikuta barira mu kanyirongera uravuga uti ubutumwa nk'ubwo ngubwo ntawe ubuvuga kubera ko buteye ahantu ibuye. Nigeze no kubona ejo bundi ahantu kuri YouTube uvuga uti kwiyahura sebo uti abantu barashobewe. Iyo uvuga ibyo bintu uba ushaka kuvuga iki? Ushaka kuvuga ko hari agahinda cyane mu bantu, uba ushaka gusobanura iki?
Oya, ntabwo buriya abantu babyumvise nabi hariya kuri YouTube, abantu bamenye n'ubwenge n'abadukurikira kubera ikibazo cyo gushaka kugurisha inkuru zabo bashyiraho titles. Umutwe w'inkuru ntabwo ubutandukanye n'inkuru cyane, nta na rimwe nigeze mvuga rwose singigikiye kwiyahura, nta n'undi nshishikarije ko ni n'icyaha. Ariko jyewe icyo navugaga cyane naravugaga umwami Rudahigwa we yageze kuvuga ibintu byiza. Hari igihe ngo byari bikomeye abantu bashaka kwikoma witwa Gitera akavuga ati ikibazo si Gitera ni ikimutera. Jyewe ubwo naravuze ni kwiyahura uko byaba bimeze kose, jyewe abo nshyiraho icyaha n'abatuma abantu biyahura. abatera abantu ibibazo nko kwiyahura ntabwo bisa umunsi umwe, ni ibibazo bigenda byibika, ibibazo biba byarabaye mu mateka, mu bwana bwawe muki, dufite ubushomeri bwinshi, anutari umushomeri wenda yarezwe nabi, afite ukuntu atabonye ababyeyi atagize gute, dufite amahungabana deja nejo bundi numvise umunya aho menye no kwijwi rya Amerika umuhanga avuga ati dufite 30% hari abantu bahungabanye kuko gihe bavugaga ngo menye ari abahungabanye kubera genocide, hari n'abahungabanywe wenda ni na crise economique, hari n'ibindi wenda ibivugwa n'ibitavugwa. So ibyo rero byewe ntabwo nakigiye kwiyahura, ahubwo namaganye cyane abakunda kuvuga abantu biyahuye, niho kureba umuntu wahuye n'ibyago kuruta abamuteye ibyo byago. Rero ibyo byago bavuga ngo mu Rwanda ngo abantu barababaye, kandi nge navuga ntabyo nzi kabisa, mu Rwanda abantu bari uko bari, ariko nyine hari raporo gera hano rese ko raporo hari ibintu zivuga, nge najya kuhinyuza raporo cyane, raporo hari ibyo zivuga nyine, y'ibyo raporo zivuga n'ibyo nemera kuko nyine baba bakoreye ubushakashatsi. Kandi nge kabari abantu baza hano mu Rwanda bakanyura n'ahandi, ukurikije no kuri mu Rwanda abantu bakira abanyamahanga banabakunda na hospitality bahereka n'ibiki na customer care n'ibiki byose. Uyu munyamahanga kugira ngo azatuvuga n'abahubwo menya aba yanatoreyeho gatoya kabisa, ko niba aje agahura n'abanyamahanga n'abandi bantu babi batakira umunyamahanga nk'abari ba South Africa, uriya imyanya dufite hari n'igihe sinzi twahanukaho gatoya tu.
Urakoze cyane. Reka twakire na Louis Michel. Louis Michel uranyumva? Yego,
ndakumva Jeffrey, urakoze cyane.
Nyarutse icyo gitekerezo cyangwa ikibazo amasaha arimo ariruka.
Reka nirukankane cyane, uwo mutumirwa rwose avuze amagambo. Ariko noneho avuze umuvandimwe umubajije ku kibazo cy'ubwoba, avuga ku bintu byabaye ku bantu mu kigero cya 20, ndumva ari hejuru ya 80 byabaye bahari. Ngende ngira ngo mubaze, ese mutumirwa abo bantu uvuze nge simbasubira mu mazina yawe kandi wayavuze, ubwo bwoba ufite kandi wanabwemeye nawe, durehe n'ubwabo bantu nk'ibyabaye kuri abo mu kinyejana cya 20 tumaze kwezi kimwe cya kane kinyejana cya 21, ubwo bwoba bwakubaho gute? Ibyo bintu byakubaho gute nk'ibyabaye? Urakoze cyane mutumirwa, urakoze cyane Jofi.
Urakoze Louis Michel. Twakire na ADPR. Ntabwo tumubonye. Reka twakire ADPR. Urahari?
Ndahari.
Nyarutsa
nye mwaramutse
bwakeye cyangwa mwiriwe ahuri?
Hano ni mu Rwanda, ndi hano mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.
Nyarutsa, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ntabwo nibariza uwo mutumirwa nge hari ibintu avuga nge tukabantu ngira ngo tugire ibyo duhuzaho, kuko nge nasanze ibyo avuga bimwe ari ukuri. Kuko impamvu uyu munsi wa none niba ufite ikibazo ukakibwira ntabwo ushaka kukigaragaza ku muyobozi, ahubwo iyo ukigaragaje ku muyobozi uhinduka umwanzi, ugasanga ibintu bagufashe nk'uko bitari. Mu by'ukuri byo haracyarimo ibintu cy'ubwoba bwo, ariko twebwe turabona ko ari njye nabufata nk'intwari, sibyo ko nta ntwari ibaho iba ari nzima, ahubwo intwari ibaho yuko yapfuye. Ariko njyewe ndamwemera rwose ku bintu avuga ari ukuri, gusa yaba n'abantu bashaka kuvuga bakavugisha ukuri.
Urakoze cyane ADPR. Ubwo we ntabwo ari ikibazo n'igitekerezo watangaga cyo gushyigikira ibitekerezo
bose, ahubwo abandi bose bakabaye nabo bamufatiraho urugero.
Urakoze cyane. Reka twakire na Eric.
Oui.
Ye, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo?
Wiriwe neza.
Wiriwe cyane.
Munda makwita mutumire.
Arakumva.
Murakoze cyane. Noneho nde nashaka kumubaza ku byerekeye izi ndirimbo ziwe aririmba. Ese izi ndirimbo ziwe aririmba zerekeye imigenzereze abona ko atari myiza, iyo ariko araririmba mw'ibyo abona ko atari byiza, hari bihinduka kugira ngo abaturage cyangwa abazumva izo ndirimbo bakabona yuko by'ukuri ibyo yaririmbye aricyo byahinduye? Murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe. Bwana Karasira, ufite iminota 4 gusa yo gusubiza ibyo bibazo, sinzi uko turi bubigenze, amasaha arimo araducika, komeza ku ijambo.
Louis Michel yari ibyo yavuze ariko menya yumvise nabi, yavuze mu kindi kinyejana. Ni imyaka mikeya gusa kuvuga ibyo bintu byabaye 1980 ni hafi ya 2010 nta kinyuranyo kirimo. uwo wundi we ibintu avuze nabo mumenye izina rye ibyo nibyo koko ariko ibyo bikunze kuba ahantu hari za role model baba role models turabizi yuko nka Tikeni Jafakora ikintu avuze ari muri Cote d'Ivoire cyangwa Burkina Faso kirashoboka abo batopaki ari ibintu bavugaga bigahinduka ariko ibyo biterwa n'uko nyine abaturage bisanzura bahabwa umwanya wo kwisanzura bakumva n'abandi bantu kandi abantu babaha n'ibintu bizima nyine ariko ino nyine ibyo bintu ntabwo bikunze gutambuka ubutumwa bwubaka n'uburangaza kenshi so ni nayo mpamvu natwe usanga ari ibintu bikabije uzumva mu binyamakuru bavuga n'ubu ushatse wagiye iyo uri Kigali ushobora kunyura za migina ushobora kunyura hano za Nyamirambo za Bahuzi za he ukabona abana b'abakobwa bigurisha uburyo biyongera nyine izo ndirimbo arabo zespira bitewe n'izo izo bemereye zespira nyine abantu basigaye so ubwo rero abavugaga ngo indirimbo zanjye ntaho zigera zirahagera afite YouTube channel yitwa Ukuri Mwanya Mbona Ukuri Mbona TV kandi bashatse bajya no kuri page yanjye ya Facebook ni Emabre Karasira babonaho ibintu indi ni uzaramba Karasira kuko Facebook izo zaruzi barayikinga bakajya babibona ibyo bintu kuri ubu ngubu hari ukuntu wafunga kuko ibintu imiyoboro ku muntu hamwe ariko ahandi harafunguye nkeka nta kibazo dukurikije technology wambaje ngo ufite ubwoba ngo ariko hari igihe iyo ufite ubwoba ariko nta kundi wabigenza ubyihanganira nkeka nk'umuntu ubu wakatiwe gupfa ukuntu biba bimeze icyo gihe iyo bayimubwiye agira ubwoba ariko ashira igihe agasaha akategereza nyine igihe azapfira ubwoba umuntu arabugira nibyo koko ntabwo umuntu ari igisimba cyangwa ari umusazi ariko nawe bimwibagiza ababyibagiwe ubuzima bugakomeza kugeza igihe Imana izabikorera so ikintu rero nasaba abantu bashuti zanjye ni ukunsabira ko buri Imana ifite ishobora byose bo ntabwo ihindura abantu bakomeye iyo aseki bivuga ngo si Radio Amerika yari bivuze gese kiri bivuga ni Satani abantu batazi noza buriya ngo habaho ibintu bibiri ingufu ebyiri Imana na Satani ntiyagira bumva ibindi murakoze
urakoze cyane Eric ati mu byo nenga hari ibyo ubona bihinduka
nibyo navuze navuze nti ntabwo wacyumvise ko nagishubije navuze ngo bipfa aba hari abanenga ibintu bigahinduka umuntu Tikeni Jafakora Alpha Blondy baririmba ibintu bigahinduka ariko kubera yuko babona urubuga rwo kuvuga ibintu biri seriye ibintu byubaka bitwa ba DJ Awadi barakidube baririmba ibintu birahinduka ariko icyo gihe ikintu kinantangaza nka rakidube baririmba ibintu hari apartheid muri South Africa ariko ibintu bye biremera birahita ariko kano kanya indirimbo zishaka kuvuga ibintu bizima nta nimwe ushobora yekavuge ko nanaririmba neza da hari n'abandi baririmba kugira ngo uzumve indirimbo zabo bizakugora cyane uzumve indirimbo zidunda bazita ngo Afrobeat ariko Afrobeat si nyanze ndaryoshye ariko inyigisho zirimo rwose nge nakubwiye ngo ni ibisupusupu biri hano nta kindi rero barabikurikiza iyi nyigisho zitangwa mu gisupusupu zirakurikizwa ukabona nyine abantu bari aho ngaho bari gukorana munsi y'imikondo ibyo biruzuye hano abashaka bajye baza muri weekend batembere hano mu migina bati uzashaka azampamagara izamwereka aho tuzabibona
urakoze cyane nanone nongere nsobanure ko ijwi rya Amerika atari igitekerezo cyangwa se ibyo uvuze kubijyanye n'indirimbo igisupusupu ari ibitekerezo byawe bwite atari ibitekerezo by'ijwi rya Amerika. Emabre, dusigaranye amasegonda 30 ndagira ngo utange ubutumwa bugufi kubagukurikira kubafana bawe muri ayo masegonda 30.
Yes, kubafana banje kino nababwira ni kubabwira YouTube channel yitwa Ukuri Mbona bashaka kugeraho bakajya kuri Facebook pages ama page ya Facebook ni Chapitre Mabre uzaramba indi ni Mabre Karasira indi yitwa Ndeka Undorere umwanya NDC kuri WhatsApp bambona 0783865578 ya ntabwo njya mwishya contact zanjye YouTube channel rero nzajya shyira ibitekerezo binyuranye nta politiki izajyaho abantu benshi bajya babyibeshya n'ibintu mibanire n'abantu cyane cyane ibintu byihungabana no guhatira abantu kubabohora ku mutima nk'uko bamwe babishimira nicyo numva nzababwira byazagira kure tukakorana na fondasiyo ifite ibintu izakora bigamije guhindura binenga ariko binakosora twebwe gihe ku giti cyanjye numva ntagomba kunenga gusa ngomba no gutanga ibisubizo nibyo numva nabwira abakunzi banjye murakoze
bwana Emabre Karasira tugushimire ubutumire wacu witabiriye hano kuri Radio Ijwi rya Amerika nitunagukenera ubutaha turagusaba ko wazongera ukwitabira ubutumire bwacu
murakoze ijwi rya Amerika
dushimire kandi namwe mwese mwatwandikiye mwaduhaye ibitekerezo abo tudashoboye guhamagara mutubabara umwanya tubanye mutoya nshimire bari ku buhanga bw'ibyuma na Fatuali Maskara arabagerageranje iki kiganiro gyewe mwari kumwe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma mukomeza kugira umugoroba mwiza.